Lwaki twebaza tetulina bigambo bimala kunyonyola
kino kyetuliko
kubikulu byatukoledde n'ebingi mwatuyisisa abadde Katonda w'amaanyi atulwanidde mutima gwange sinza Katonda wo meme yange mwebaza oyo bino byonabyeko nebiri byotalabye mwebazenga mwebaza mumbeera yonna mutima gwange sinza Katonda wo meme yange mwebaza oyo bino byonabyeko talabye mwebazenga mwebaza mumbeera yonna bingi ebitutuukako mu nsi mwe tuyita balabe baffe nebeewiranga batuzikirize naye n'oyimirirawo nga Katonda omulamu n'olwana n'oluwangula nga baabuwe tetumanyi mutima gwange sinza Katonda wo meme yange mwebaza oyo nabyeko nebiri byotalabye mwebazenga mwebaza mumbeera yonna mutima gwange sinza Katonda wo meme yange mwebaza oyo bino byonabyeko nebiri byotalabye mwebazenga mwebaza mumbeera yonna kiriza kyetulese mu masogo kitaffe kakibe kitono kitya ku mutima kwe kivudde okusiima kya nsonga kanene wankubadde nga tetusaana naye kiriza tukuddize mutima gwange sinza Katonda wo meme yange mwebaza oyo bino byonabyeko nebiri byotalabye mwebazenga mwebaza mumbeera yonna mutima gwange sinza Katonda wo meme yange mwebaza oyo bino byonabyeko nebiri byotalabye mwebaze nga mwebaza mumbeera yonna